naannoo beenishaangul gumuz keessatti weerarri COVID-19 babal'achaa waan jiruuf hawaasni eeggannoo akka taasisu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo fayyaa beenishaangul gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo qorannaa saamudaa taasifameen tamsa'inni COVID-19 duraan dhibbarraa harka 5 gad kan ture amma gara dhibbarraa harka 20-30 ol guddateera jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yaayyaa ji'a tokko as weerarri utaalloo fakkaatu isaaf namoota kanneen biroo irratti mul'achuusaa dubbata.
Samoona kana wararsiin fakkaachisee utaalloon cimaa tokko dhufeetu jira. Akka nama dhuunfaattis anaanis naqoonnamee ture. Baay'ee kan saraaffaa jira wanti kun iddoo hundumaatti.
Yeroo ammaa COVID-19 ilaalchisuun dagannoon hawaasa keessa jiraachuus dubbata dargaggoon kun.
Egaa eeggannoon kan duraan godhamaa ture maaksiin uffatamaa walirraa fageenyaan ni deemama ture. Sa'aatii kanarratti garuu fageenyiinis hin jiru maaksiinis hedduu qannaseeti jira namooti fayyadamaatiin jiran kana taajjabeetiin jira. Eeggannoo gochaatiin jiranii namooti akka eeggannoo gochu.
Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo ji'oota dura namoota qorannoon COVID-19 isaaniif adeemsifamu keessaa kanneen 55 hin caalle irratti COVID-19 argamaa turuusaa dubbatanii torbanoota muraasaas garuu lakkoobsi kun dabaluu isaati kan dubbatan.
እንዳገሬ ተከስተቱ የዚህ የኮቪድ-19 የመጨመር ሁኔታ በክልላችንም በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ ነው የሚገኘው።
አመንዳን ወይረ ኮቪድ-19 ስለካብያት ደበላጅሩ አልሙ ወልፈካቱን ናኑ ከኝ ከሰጥስ በበለፋጅራ ቱርበሙራሳ አስ ዋንጅሩ ዮይላሌስ ነሞተ ቆረኖን ረታዴምስ ፈሜ ሳሙርኒ ኢሳኒ ፍለተሜ ከይሳ በንታ ዲግደማ አንገሰዱማ ከንታን ወይረ ከናን ቀበማጅሩ ፈከኛ ፍ ቆረኖ ሳሙዳ እንገደ taasifame 243 keessaa namoonni 68 COVID-19 qabamanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Waaqoon tamsa'ina COVID-19 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu yommuu ibsan akkas jedhu.
Iskaahun 61746 laaboraatoorii mirmaraa tajaajilgo.
Egaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hanga ammaatti qorannoo saamudaa laaboraatooriitiin taasifame 161746 keessa namoonni 4774 COVID-19 qabamanii jiru. Namoonni 4137 ta'an mana isaanii turuun akkasumas yaalii argachuudhaan yaalii dhaabbilee fayyaatiin taasifameen fayyanii hawaasatti makamanii jiru. Namootni 597 ta'an ammoo manuma turanii yaala isaanii hordofaa jiru. Erga COVID-19 akka biyyaatti mul'atee booda lubbuun namoota 40 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerara kanaan darbee jira. Sadarkaa amma jiruun namni dhibeen kun akkaan itti ulfaatee dhukkubsataa jiru hin jiru jechuun dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waaqoon sababa itti weerarri COVID-19 babal'ataa jira jedhaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
ይሄም ሊሆን የቻለው ይሄ ከተከሰተው ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ
ሰባይ ተተምሰይኒ COVID-19 ወል ካጅሩ ፍዩላል ወይረረው ታሉ ፈካቴ ከውዳን ወይረረው ታሉ ፈካቹን ከይን ወል ቀበቴ አዋስኒ አኩመ ቁፋዩ ካን ታሉ ሰልባቲ ላሉን ኤገኖ COVID-19 ፍመል ወቹዋን ኢሴፍዳ ወይረሪኩን አከደበላጅሩ ወንቲሙን ሊሶሞ ኢቤብራዳፍ ያሊ አርገቹፍ ነሞትኒ ጣብሌ ፈያይ ሙድፈን qorannoon irratti yommuu geggeeffamu COVID-19 ta'ee argamuu isaati jechuun dubbatan. Weerarri COVID-19 akkan babal'anneef waan hojjetaa jirraa jedhanis obbo Waaqoon akkas ibsu. Hojii hojjechaa jiru keessaa tokko hubannoo hawaasaa cimsuudha. Weerara utaalloo fakkaatu kana akka salphaatti ilaaluu dhiisee hawaasni akka qoratamuuf yaalamu taasisuun akkasumas sabaa himaalee irratti ergaa eeggannoo COVID-19 walqabatan dadhabarsuun ergaawwan kanneenis sagalee waraabnee afaan uummatni dhaga'uu danda'u hawaasa bira qaqqabsiisuun kan hojjetaa jirru. Ogeessota fayyaaf akkasumas hawaasni akka talaallii COVID-19 fudhatu taasisaa jirra jechuun dubbatan. COVID-19 yeroo ammaa kana waan dabalaa jiruuf hawaasni dagannoo keessaa ba'ee dhaabbata fayyaa dhaquun talaallii fudhachuun ofii fi hawaasa isaa akka baraaru kan hojjetaa jirru jechuun dubbatan. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa odeeffannoo guyyuu COVID-19 ilaalchisee baasuun lakkoobsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kaleessa qofa qorannoo saamudaa 10,861 taasifame keessaa namoonni 2,269 COVID-19 qabamaniiru jedha. Halo ligalatin hanggamat Ethiopia keisat namosni kumat ibba afrif kumashan tamat alan COVID-19 galin kawa manijiru. Hangga kalisat namoni ibba afrif afurtami saditana mo COVID-19 galin kangaramale iba mantau ragan minister fayyani agar sisa. Namoonni 17 tamataan ammoo COVID-19 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Hanga ammaatti namootni miliyoona 10 1958 caalan talaallii COVID-19 fudhachuu isaanii ragaan guyyuu ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.